kwenzani umuntu wami sebeqalile nje ithando sami sebethi mina ngishisile ubakalumona
Let's go.